prostitutes was the ultimate. I just plead guilty. Okay, plead not guilty kesi yako isukumwa. So plead guilty, kula fine and home.
Then yeah, solicitor general.
Plead guilty maze. Ushaisoma mashtaka na Kiswahili ujue hata uweze elewa. Mnashtakiwa mnamo tarehe sijini nini wakati wa saa mlikuwa mnarandaranda. Yeah, kushiriki ukahaba.
Oh, yeah. Hey,
unaambia tu mse. Eh, busema na English. Ime tani kujua jamaa kama ni una dhani Kenya ni suits.
Eko nene.
Eko nene.
Episode 304. Kusema like, subscribe. Hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Sindio?
Yeah.
Alafu kaa kuna kitu ingine sijai understand online. Jio. Kuna raya zina niita gamuas. Jio. Nashindwa juu unanitaje muas. Na kuambia juu mimi ni muaf. Sindio? Muas inakuwa gani? Muangi. Sindio?
Yeah, muangi.
Wewe muangi ndo gamuas. So kuna so niita gajinako. Jio. Nashindwa juu. Muas ni aje? Niko like, ni muaf. Yeah, tuko na muas wa mic check. Sindio?
Ndani ya nyumba.
Eh, ni aje buda?
Kabisa bro, niko BA.
Eh. Asante. Unajua ilikuwa like tuko tushapata 66%, sasa ilikuwa imebakisha tukifikisha 100%.
Ako ka 33. Eh, mwisho.
Sio tumekafikisha. So, mkoaje huko? Na wewe mwenyewe ukoaje?
Mimi niko salama.
Yeah.
Says complain. I think my only complaint is stima to lost.
Yeah. Oh, yeah. Okay. Uko na ibahu stima inapotea?
Eh, yeah, sana mazee.
Yeah.
Kwanza I think after these stories I'm bored, but other than that, yeah, niko salama, says complain.
Oh, okay.
Mic check tuko fiti pia.
Yeah.
Basi ndani siish pamoja. So, so.
Yeah. Yeah. Baba tunaelewa. Kwa kitu fani ni biwa gani kwa laki kiasi jona na I hope sitasema hivyo alafu stima zizime hapa but rarely sana hii place niko.
Yeah.
Yes, stima upotea.
Mm-hmm.
But it's rare. Yeah, like alafu waga nimejipanga design ya power backup design nyingine.
Okay.
So niko sawa but inabidi ngi time. Kani kuna check yo like my power bank itself. Iko imefika 99% because if you don't use it for long it has to drop kidogo.
Ah, yeah, yeah.
Till it drops here 1% because I'd not used it for so long. I think this is the first time stima imelo CG. I don't know in how long. Ilipotea sasa after tuchape Chelsea nika ia nalienda kazima.
Nilikuwa nambelewa sio nduthi walikuwa na siku mbaya.
Yeah.
Mm. Oh.
Leo ndo these auto will be chachuani extra.
Yeah. Atishade yeah. Imetolewa. The rain is beating them.
Jota sio nangi ball lakini hiyo news ilinifikia.
Yeah, hiyo hiyo tells ilikuwa nini. So yeah. Kwani mtani wapi? Nyeri gani?
Mtaa wapi? Like Malimi Street.
Yeah, yeah.
Kiamburud.
Kiamburud. Yeah. Also stima inapotea gauko. Uzee uko Kabete, si ndio?
Yeah, yeah, mimi niko Kabete.
Zilianza tu after hizo mambo mvua tu zimeanza kukama. Alafu kitu ni boni stima yu lostingi tu sahile uko chini kila kitu.
Yeah,
yeah. Miko 12%, la piko 6%.
Yeah, najua gaiyo. Yeah.
Alafu food uliko umetoka kwa freezer, uweke kwa fridge.
Yeah.
Inachapa tu, yeah.
I think, you know, imefika ile time size, you just have to keep your shit charged.
Yeah.
Waza tu ile zile za Apple, keep it at 80%. Kwa weu, unajua third world kweli wewe. Kwa sinajua gayo story, tunafaa keep it at 80% to optimize battery yako.
Yeah, always.
Usha check battery health yako because mi battery health yangu mui check. The last time niliona jo ilikuwa 86%.
Sijaga liko na ikifika what percent you should be, you know, looking for another device.
Ikigongo kwa 70, like my previous device ilikuwa 69. Mazi nilikuwa atoka na simu kwa nyumba nikijua kani metoka more than 4 hours.
Yeah.
Then it find outlet. But nilikuwa nimekana walikuwa nisabuka 4-5 years.
Oh, okay.
Hata nikajiambia it was time. Iyo simu ndio ni simu pekee nimekana yuka dedi. Like ili give in kabisa screen kacha kuwak, battery kachapa, neto kaishiki.
Oh, ilikuwa?
Ilikuwa iPhone 10.
Oh, iPhone 10.
iPhone 10,
yeah. Okay. Kamera yake ilikuwa aje? Kuzina kukua kuna time?
Ilikuwa advanced sana at the time. Because I think nili get 2019, siko shua. 18-19 uko.
Kuzina mina kumkaga nikuwa na iPhone 6, eh? One of the worst cameras ever. Like mimi kuna time paka niko nisha give up na iPhones. Niko like hizi vitu because I think around the same time sijui kulikuwa na Redmi gani ilikuwa na camera poa. So nashindwa je kitu inasemwa cheki but sasa hizi nachekiwa me improve so kuna hiyo nini.
Sikizi hata sionangi difference big ya hizi ma 12 13 14 15.
Yeah.
Zote zinakatubie.
Yeah, na kunga
kuna super TMC anajua kudunga ma settings.
Yeah.
Ndio utacheki difference.
Abaki ame check nini. Yeah, alafu sio nini ungeambia dem tu it charges till 69.
I keep a 69.
Ili shika wani mewaruka hivyo unajua chaksa ke kwa shada ndiyo story mbio sana. I tunekotana discuss the 7th minute of it.
Yeah. So nataka tugonge juu a few things zile zime happen zile nataka kusikia opinion yako. So last week ulifuatilia story ya nani? Ogola kudedi?
Yeah man, like yeah. Anyone else ilinipata tu, niliona tu breaking news.
Yeah.
Then nikacheki, then I got online, nikacheki. First of all, kila mse alianza tu stories zake za what might have happened.
Yeah, yeah.
Kulikuwa na a lot of conspiracy theories.
Mm.
A lot of the people who kinda knew what was happening, ama wangekuwa na insight into it, walikuwa very silent.
Yeah, yeah.
Yeah, because nilikuwa naona, even guys who like are military affiliated, wako like, nyamji kile mnasema, anachetu hapo. Then even guys who like are in the aviation industry, walikuanga to like, all these things you guys are saying, most of them can't even be factual. Ati osiji, fuel tank haikufungwa, sijui nini
ikifanywa. Yeah, okay. Wakusema hiyo lakini.
Yeah, kuna watu tu.
Yeah,
a lot of people are going to take up to creative writing. Kuzi ndio kitu ilikuwa happen hapo kwa timeline. Ile nipata tu. But I followed it up. Imekuwa na ups and downs all the way till the funeral and even after.
Ulifuatilia those speeches?
Nilifuatilia speeches.
Your feelings about them?
I wasn't particularly impressed with like how like HELG carry.
Oh, okay.
Yeah,
okay.
Cuz at first I took it like with a pinch of salt. And then when I went online, you know, sometimes there's some guys I follow who give you perspective into something and then you just view it differently.
Yeah.
So I think Raila spoke first.
Yeah.
And I think his call out was two main things, that Ogola's name itolekwa historia
Bomas.
Yeah, Bomas.
Mm.
And then secondly, he wants a thorough and very, you know, clear-cut investigation into the whole ordeal.
Yeah.
But niliona sasa now after Hechi aliongea, nikali take bait na yua kwanza.
Yeah.
So a lot of his, which is not something very presidential to do, especially at a funeral.
Yeah, yeah.
Trying to bring forth personal things. Trying to settle scores na pia with your own personal stories that are very different. Like, I don't know why alitaja story yake ya ICC.
Yeah, yeah.
Story tena, I think we're living in a very weird time where our government is more religious than everyone in the country.
Yeah,
so
yeah.
Even bringing story of God na forgiveness na nini. Even that saying at OSG, this guy told him, you only have three things to do. You can either, it was retirement.
Court martial, retire, ama.
Ma forgiveness.
Ama forgiveness,
and yes. And then he chose that. I think it was, the timing was completely off. The tone was off. Should have read the room better. And also the remarks as well. I don't think they were really necessary
to
be made at any capacity. Maybe on a personal level, it would have been something he talks about with people across a table, but where cameras and the whole nation is gathered, it was really off-putting.
Oh, okay. Na nini speech ya Duale ulicheki?
The next day. Duale.
Because the next day Duale is like ali do rebuttal ya everything the president said. So ali sema design ya they discovered that Nani was there, but he'd been sent. Ogola was there, but he'd been sent by Kibochi.
Ala
acheki like ilikuwa delegation that way enda alafu bila alifika pale akapata wasana discuss politics akaandika SMS like ni aje jo imuliambia ni story ya security kumbe ni story ya politics I can't be here. So there was that evidence, that's the reason why like there's nothing the president could do because this guy was not there for politics. He was there for security.
That's now at Bomas ama like what?
At the Bomas, yes,
okay.
Yes.
Okay,
so
got
it's actually Duale who told people that. Baka akasema just like the former prime minister said, this guy was not there for nini, na legacy yake lazima ikue. So hapo ndio nilisha like what the president was trying to do with that. It didn't make sense to me.
Yeah, because I think even after his unfortunate passing, though, I've learned more about him after that than before.
Yeah, yeah.
Na anaka alikuanga like the type of man like you'd want your son to grow up to be.
Yeah.
Like he was hardworking, he was dedicated to his service, he was a family man. Alikuwa mse fan, because nimeona ma video akijoke, akicheza. I don't think nimse alikuanga tu mse mbaya in any way. Yeah, so ilikuwa very unfortunate.
Yeah, because pia another reason nafanya na kuuliza hii story ni kuna hii kitu niliona online at DCI are tracking the phones, money and other items that were stolen from the crash that killed General Ogola and 9 others. The first responders were locals and most engaged in looting and even ransacked the dead bodies. Ilikuwa Nyakundi ndiye aliposti. So una feel any? Are you surprised? Kenyans looted the dead?
Bro, I'm not surprised because nimecheki ki happened like live like at an accident scene wase uperembo. Sijui what level of inhumanity unafako chekimsea. Either ame pass ama like ako hali maututi. The first thing unafikiria ni kumuingia mfuko.
Yeah.
I think what's even more scary is that wasa wanaweza do hivyo kwa like a military chopper. Like, but your place ilikuwa a bit interior. So sijui how exposed they are to like information ama kitukayo. I don't know if it was something that unajua tu the degree of what you're doing because of course kama DCI military kwa involved hizi vitu zitapatikana for sure. Ama zishapatikana.
Afu itakuwa ni ngori ingine.
Yeah, na ingori inakuanga classified, sasa tutacheki kwa news. Even maybe part of the report zenye zita come from this thing.
Yeah.
We won't get the full report, yeah. So, yeah. From a personal level, I think it's just very inhumane for someone to loot from someone who's been involved in an accident. But also it's also very... It's like to me, Gina, stupid, but...
Yeah. But it's stupid.
Military, DCI, which is a cover, bro. Okay, on a gare, ya DCI, me ya watana alfu chukuyo simu. Utapati kana kijani kwa cho, like, exactly maliuko nayo.
Yeah. Afu seme, oh, shit.
Itakutoka.
Itakua type of shit.
Itakua nini. So, so apparently, atiyo ndege kinene vile ili crash, ili throw pia bodies. So, watu wakarushua. Far. So kuna ile part ili ban,
alafu
kuna bodies zilirushwa. So aso alienda, ma locals walienda kuziransack. But pia ikani remind me kuna like one horrifying story nishaisikia gajia accident where people are being looted. Walikuwa nasema, ushaiona ama you also had a story?
Kuna time tulikuwa tunaenda Nakuru man, alafu kulikuwa na accident. Like kulikuwa na sanduthi walikuwa natoka mahali wako wana come straight up wana kama nduthi kando wanaingia unachukimsia amevuruta bag. Toka kwa hiyo niso alafu wana kwa nduthi anaisha.
That's
so at a fast responders by the way. Si lazima tu yakuwe kwa scene. Inakaa watu wenye usave watu ni second responders.
Because
ingine ni caution.
Bro.
Ni grab and go.
Hata sasa ukianguka na ndudhi alafu sije simu yako irushwe pale.
Yeah, inaenda.
Na msia tapita nao mbio sana.
Sasa shida ni simu inaweza kuletea shida zingine jo.
Ngori sana.
Yeah. Na nisha recover simu yake. Alifuatilia ama alilenga tu? Chaksi.
I think alilenga tu.
Mimi hakuna vile nakuachia iPhone. Tunajua ni za trace hiyo.
Mimi nilibuy iPhone 14 Pro ikaenda in 3 months. Na nilibia na mafans wa show.
Oh. Hii show mlifanya gele. Yeah.
Tulikuwa kwa tu event fulani hiyo saka kama tio na deck piga selfie akaniambia acha tumie simu yako ndio iko na quality poa. Wakaanza kujitumia tumia kwa hiyo commotion sijui alisha api kaenda tu hivyo.
Na ukufuatilia.
Nilifuatilia. But saa makarao wa Kenya sinajua ni wale wanatakanga do before adu kitu. So mi nikiangalia kwa find my iPhone naona iko liko wapi hapo Ngong Road mahali uko hivyo ukiingia Ungwaro. Na pia wananisha wanaicheki iko huko. But saa wananiambia niwapatie sijui 10,000 ya mafuta na sijui kwenda kuleta home say nini. But mostly sikufuatilia sana juu nilikuwa nimeinsure. Hata nikiripoti na nini nilikuwa tu kuget abstracts. Insurance ikanisort nikaget ingine.
Was it insure phone?
Eh, yeah, mimi insure kila kitu yangu.
Which insurance is that? Because I'm going to kill them safe flani. Akaniambia zi. Because mimi kwanda kuinsure phone. Because phone so, kwetu jo ni important.
What you do, una insure tu as a domestic package. The things you own. So like me, nime insure vitu za hao. Appliances, electronics, viti, makladi. Na vitu zile like, unaweza consider valuable kwa keja.
And
then so in that package, una include laptop, simu, vitu move around nazo. Yeah, so wame insort, ini mara tatu wame insort. Nishai mwagilia coffee bati mbaya kwa MacBook ikafry. Wakani sort. Nishai biya simu wayakiwe wakani sort.
Lafu
ini mara tatu wame insort. Lakini hata ini mara tatu msa alisho, bro. Adi kladi, man.
Vile mi poteza boxes.
Jo madam
aliko. Poteza mazja toboka. There's a difference.
Au at least unaweza narrow down suspects. Yale madam unaletanga kijani.
Eh, omsa alikwambia zi.
Ali mara tatu. Johnny boys wangu alafu na John mempatia biashara mob juu. Kila msa akisikia ni insurance yako alikulipa eh. Mpate namba omsa.
Yeah, pia mipatie namba yake. Hopefully I'll never use his whatever, but hey, to mwaga na
insurance na
paranoia.
The one thing more here.
Paranoia. Like, I always think, vila mesema kwa za juu ya household, mwangalia gajo, means the same to wati mandai, nime invest kwa living room.
It was kwa kijani.
So yo living room yangu naweza piga ndoo. Kwa za KPLC wanifanyie vile. But tayari waga nimeka. Like, TV waga nimewekea yu whatever.
Izo
like,
magari na nini?
Yeah, nimewekea, but you never know. Okay. But kitu kama laptop, especially vile niko na mtoi, ni kitu na feel.
Yeah, some type of theft ama ni pia damage.
Ni everything. Ineza kuwa water damage, fire, theft.
Juna floods. Pia.
Yeah, so now is the floods.
Kau nishi first floor ama ground floor.
Hii floods hata kwa me, it's an act of God.
So unajua kuna kwa naizo ma level, so ukiinsure si ukichukua comprehensively unatiktu kila kitu. Juna kwa nga kaya ndaye unaongeza nga kaa thao mbili. Kitu kaa political unrest, unambu unataka kuchukua mudai.
Oh,
so unaongeza tu. Mm. So
kitakuwa yeah, because me act of God. Yes.
It's not that kwa sana sana hapo.
Yeah, tu. Because hapo ndio shida iko. Okay. Yeah. So of course your story tuendelea kuifuatilia, we'll see where it goes. Yeah. But na hizo speech son wake, daughter, anything that impressed you?
I think the son alikuwa na carry the charisma of the dad.
Okay.
Like
okay.
fully I think it's one of those things, you know, like father son, no, like hapa kuna DNA inahitajika. This is the son of the dad.
Yeah.
Nilipenda the way I just maybe saw a few minutes, maybe 5 minutes of
yeah,
it.
Yeah,
nilikuwa ndogo tu. But I liked how like protocol yake na how charisma yake li shift first from just thanking the state and the office of the president for honoring the dad's wishes and also like fusing it with the military tradition of laying like a senior person to rest. And then also vile he kind of gave like a small scenario of how the dad used to speak to, you know, the guys he used to command. Na historia Mungu mbele adui na nini, and also just the acceptance that unajua once you go into like the disciplined forces, especially to that level where you're outside of the country fighting for your country, ideally you've given your life for your country. Unasema man must serve, man must die. I think even for him you could tell nikitu alikuwa sha accept, given that it was just 2 or 3 days after the ordeal. Na already alikuwa sha sema budango ameshaisha, kazi iendelee. I don't know if ni grief ama ni manliness ama ni kitu budake alikuwa sha prepare akimwambia by the way job yangu inakaa na risks fulani. Tomorrow is not promised. So if this ever happens, this is what you need to do next. Because ni msa alikuwa amejipanga, anajua anything might go wrong. But I was impressed with his charisma. Ilikuwa very ilikuwa very touching na ilikuwa very strong.
Yeah, cause nchiki nani, nito sifuna lega yo, Vala Mogulis. Vala Mogulis. Yeah. So kitu funny na history ya Ogola imekuwa interesting. Like for the sun, cause I remember I accidentally, nikuwa na go through Twitter yangu, TikTok. Yeah. Then ended up on a video ya Udem, Maverick Aoko. Najua Udem?
Nimemcheki cheki, she's a very opinionated lady.
Yeah, very opinionated. Yeah. And now she was talking in quotes of on behalf of the Luo community. Na basically akisema vile the Luo community may disown our boy. And the reason behind that was when people were insisting on investigation, ni kama he kept saying there's no foul play. As na juu zakani inakuwaga, that's the first thing. There's foul play, then we work backwards. Inakuwaga hivyo. So so that was interesting to see. Naweza taka, I've never talked to him, but I'd want to know how much anajua juu your side. Because after a Sunday, nika notice kuwa madhake si mchaka. Because kuna zile, nini mtu juaga ujakani. Hiki happen, there are those things you have to, whatever. So that was interesting to see. Ile, like, I don't know how the story ends. Sijui how much he knows about that side. Yeah, but Jakani kuna kuagana. Like even I think after the dad was buried, there has to be, you know, like everyone actually live akina president. People have to sleep there. Like they skipped one step. Ile step ya body ilikuwa inafaa kulala before burial. But nile tushikwa na nani Tai Ngashira said one thing I always quote. You know, someone like money frees you from culture.
Oof.
Yes. So yes, because that's basically what happened. Like that procedure was not followed. Because Mimi, like even bro made in the 2022, and that had to happen. Like yo kulala one night before burial. Like they take the body, then it sleeps one night, then the next day.
Because kuna msewe nilikuwa anabishana nao na anambia he didn't sleep, because nakumbuka we were talking about it. That was on Friday live. Unasema like yeye atatoka nini, ataenda straight kwa barrio, the cops now. So kuna sasa niambia pana sijui lilala wapi. So it didn't, there was no
zi hakulala kutoka to Nairobi grave straight. So kulikuwa na hiyo. I love talking of death. Ulisikia story ati mzee wa manzi wa Kibera amededi. You are 2 cents on that?
Sikusamin kucheka ni juu nimekumbuka, sikuwa nakumbuka jina yao dem, but nimechiki content yao before. Ni ule dem supu wako na amebeba kamsi anahama. Alafu bas nimemtambua, alafu alikuwa na mzae. Niliona bia na amecomment akasema gone too soon.
But he was only, I was surprised. Ni live tu mbit, he was like in he's early 60s.
Are you kidding?
Yeah. Mm. Like so life 70. Beats you.
Mm.
Like angalia Denzel. Denzel iko 70 job with that. Pesa ni tamu. Watu cheza na pesa. Pesa keeps you
sabuni
young.
Sabuni ya roho. Usiwahi danganywa na mtu pesa.
Yeah, inakukeep young kabisa. Yeah. Mm.
So miss kwa... were they like together for real? Ama ilikuwa content? Miss kwa this story?
That's now the tricky part. Because if you had to ask me the content, I have another view. But that's why I wanted to know your view ni gani.
On my view.
Story. Yeah.
Kani content maze... sijui sasa. Maybe I could plan this far ahead. Kama ilikuwa for real maze... also ni bado si believable because kuna yo contention ya.
Yeah.
Are you doing this for clout? Are you doing it for your happiness? At what point is there a line yenye msa collect sasa msa ame daddy, so do I announce that it was for clout? Do I say it was legit? Because pia kuna wasi waneza kwa genuinely concerned.
Yeah.
Alafu upate ilikuanga clout. Na kuna wasi waneza take it lightly. Alafu upate ilikuwa for real.
Yeah.
Wanu kuna pendana. Yeah. So sina maoni mob on that.
You think he's actually dead?
Mi na believing itu vitu zimeandikwa tu.
Yeah.
If they don't have any effect on my life, just I says I can't pay too much mind on whether he's dead or not.
Because I actually think this dude is not dead. Like,
too
squeezy. Kenya is just that one, that country. Like, we do such damn shit. Kama ulicheki history ya Dave na boy walitokea kisama their brother and sister.
Yeah, 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 man. Like, what the fuck? Come through kisama tiyo ni wongo.
Yeah. Like, unakaje mko, like, unajuaje, we need to trend. So, for us to
so
trend,
bad, yeah.
Let's pretend we are incestuous motherfuckers. I love will trend. Like, how does that...
Na hizo ni akili mbili zimekubali.
Yeah.
Ujenge kwa moja ungesema yoni fala.
Yeah.
But hizo ni wasewa hili walikachini na wakachora.
Like, that's disgusting. Unajua ni hile kitu nasikiaga, unasikia kutapika juko. Like.
But think about it. I didn't even watch the full clip.
Clout may evolve.
Want them to expose.
Yeah.
Like. Yeah.
I think clout has evolved to a level yenye it's only gonna get worse from here.
Yeah. Yeah.
Because naweza imagine, me have been online since, I'd say... 2010-11 huko ndo nimekuwa. Like leo naweza sema every couple of days you're online. Kitambo ilikuwa Twitter ni wasee kutukana ma dark skin, sijui kufanya manini. Like you pick on a minority alafu you go hard on them.
Yeah,
I'm funny, that's your clout. Then when Instagram came alafu social media became a bit more visual, ikaanza sasa kuwa like doing things, like kupost ma picture tu zenye zina die comments. And then video format came. I think the more it evolved, the more guys get bolder and stupider. Because sasa unaona now video imekamu wasi wana do vitu stupid sana. Unakumuka ile story ya create challenge during COVID, wasi wangapa liumia kidutu za mofala. And then now live imekamu, guys wana go live. Guys are even more stupid in real time. Unapata msia kwa live anachukua dares, anambua jikate, jipige, sijuji nini. Ama unachiki msia me go live akisema, or even these guys wana act kama NPCs za games. The whole day we go out in the streets of New York unajifanya wewe ni mso wa game. Like I never understand, some of it is a bit entertaining, some of it is disturbing kama hii. But the sad and unfortunate thing ni I don't think tunajua limit yake tu mali imefika. Na mali itafika, so ni keep watching too, but the entertaining one is fun.
Yeah. Alafu you had this guy, same girl, the one who was claiming an screw brother yake and it was fake. Anasema that Obinna tried to screw her. Ulichekia?
Okay, I saw an altercation. Obinna akisema he's taking legal action against.
Yeah.
Was it because of that?
Yeah.
Yeah.
She claimed that.
Yeah, sick watch the full thing, but niliona tu Obinna akiwa on. Sema lawyers will be in touch. Case itafunguliwa. But I didn't know what was the accusation. Yeah.
Because you pia bring up the debate. Ile
kwa show.
Yes.
Yeah.
Ina bring up the debate. Dem akikuja kwambia iko na body count ya 1 na brani brother yake. Are you still interested?
Easy, bro.
You know, like, shit.
I like it a bro, like, nope.
Yeah.
I love you like a bro.
Ay.
Count me out.
Me and I tuwezi kwa mabeste. Like, sata kachini tuonge nini.
Yeah, like, it's disgusting, yani.
Ata siyezi, siyezi shiameza na wewe. Ata kwa kwa 3-7 na mine za shuka.
Yeah. Alafu, tukistick pia na hizi story, ya history na nipi ulisikia. Yeah, Megan Thee Stallion is being sued by her former cameraman for allegedly forcing him to watch her have sex in a moving car. He claims Megan told him to never speak about the incident. So, are you suing if you're the cameraman? Na Megan Thee Stallion, yuko hapo ameseti wap. And the WAP is being, I don't know.
Thrown.
Kwenini, conversation ya consent inafakwa very straightforward.
Yeah.
Kama umse yaku consent to that, like if you're having sex in a car and I'm there, it's I wouldn't even say borderline sexual assault, but ni sexual assault because una infringe on my privacy na una nifos in a situation where I'm not comfortable with you also being naked and sexual. If I want to be there, you know, that's a different case.
Yeah, yeah, I know.
Yeah, but kama umenifos, nimeke sure na dai kushuka indai, alafu niambie never speak about it. Umse
hapo. Hapo
bagi yake kubwa sana maze. Yeah.
Because I don't want
that's
to
smell. Crazy.
Pio, are you trying to smell any wap? No, I don't smell wap. Hapo mimi naenda ku testify. Zile kokotini mimi ni mtiaji. Because your honor, I didn't smell any wap. I just smelled wap.
Yeah.
You smell just some wet ass.
Yeah. But don't be crazy. Because hapo kuna, anaweza msoni very many counts. Hata ya kumambia, don't speak about it.
Yeah, yeah.
Yeah, anaweza kwa intimidation, nini. Mino na, yeah, if it happened, if it's true, pate all the coin.
Kuzude, there's one thing ile pia simpendagi. Vila nifanya Tory Lanez akaenda jela. Kuzi story ya Tory Lanez, unajua, it's very... Muifa indikiwa, a few things don't add up. So, just for Tory Lanez to, I'm not even a Tory Lanez fan, but I just felt like she could have avoided all this.
She, but she was the victim. Yeah, ndi alishutiwa.
Alishutiwa kweli.
Alishutiwa. Kulikona bullet entry and exit ballistics kwa mkona Tory Lanez.
Yeah.
Tied back to the gun. They were the only ones in the car with the best friend. Tory Lanez alikol best friend yake akimwambia asionge na makarao kuna there's a lot of evidence.
Oh,
Tory Lanez
okay.
akiwa threaten akimwambia mkienda karao sijui nini akiwa beg akiwa fado. I think it was an open and shut case. Ni vile tu ilikonga na a lot of sensationalism. Can I call it that around it too?
Yeah.
Wasi wali make it now boy child girl child issue. Okay. Wasi wali make it at you if you're not there it didn't happen. There's no evidence yeah but like if something happens and there's a whole phone conversation of you telling me don't go to the cops let's talk nini.
So
ballistics zime kutai down to izoma bullet fragments ama zijini nini sikuwa mkono yako there's an entry exit wound on the other person from the gun I don't know what guys needed to see more
alafu ule madha msap area likuwa ni step mama wa ni madha Tory Lanez so remember there was this like Kikuyu woman who appeared alikuwa amejump vile Tory Lanez was jailed. You remember that?
I remember na kumkata budake ndiye alikuwa anasema sijui nini itago under. Hii ni ya Jay-Z inaitwaje?
Rock Nation.
Sijui ilikuwa Rock Nation ama sijui you'll crumble something yeah. There's a lot of emotion around your case juu was people made it not what it is.
Yeah.
Hata ku involve story ya Jay-Z na label yake na sijui ati Hollywood sijui wana sacrifice one of their own for sijui what.
Yeah, yeah.
But ingekuwa tu story mwafu tukiwa na yeko ndaye uko na gun, uko na ngori, unishoot.
Yeah.
Sasa sinajua that's an open and shut case. Mm. But now because there's bigger names involved, kuna yo story ya sijui like it was just a lot. But me I'd say like I think Tory deserves to serve the time.
Oh, okay, okay. Maybe it's...
But also Megan amezoea shots kwa gari.
Mm. Yeah. No, check every suspect.
Yeah, but really tunajua ni appear as much as I if I wet as yo wapia kawaida ni disgusting. What about a wet ass penis? I don't want to be around it. Like I thought actually see this is like walikuwa wapi naweza try imagine where I was. Like why they feel comfortable?
Backseat.
Unajua ni cameraman maybe bodyguard ndiye ako mbele. I don't know if there are other guys in the car.
Alafu jo kisweat era ya fulani jo iko hapo ama ile fluid yote tu ikuguze. Ai. Kwa lucky hata umsali chukua.
Maybe alikuwa anaambiwa si disclose where she was actually receiving it. Because I'm assuming the guy was just next.
Yeah. Kama sivyo ni acha basi ni record. Kuzi ukirecord uzi ya Pornhub ita lara man. So, yeah, that's another thing. It'll happen in states.
With consent.
Like, yeah. States somehow, I don't know how they get away with it. Kuzi yata ya nani si somehow ya Kim Kardashian they got away with it. Kuna koga na zile like money still made. I don't know.
Yeah.
They somehow they do
vivid.
It.
Ilikuwa ni vivid.com.
Especially if they're having in the car.
Ikonga calculated na madhake.
Eh kuna hiyo nasikia the Kardashians walikuwa calculate but
ilikuwa na kani kama leaked but it was very calculated yeah cuz I'd imagine but I don't know how the porn industry works since niulize maoni hapo but najua money changes hands a lot there are even people who like would rather pay the fine
there are a lot of hand jobs
yeah na sako wacha ileak kwa kitu suit tawalipa but you already made so much money from it because Nike wanalipanga fines za siji ilikuwa ngani ni NBA yako anakubalika la fulani za viatu
Yeah,
but Nike wanasema tutalipa hizo mafine. Viatu zetu zishine.
nakumbuka kulikuwa na hiyo especially the time nani alianza Jordan akianza my air Jordan
take that
alafu nakumbuka mtu wa watch TV, are you a serious person, movies person?
Bro, I'd say like I'm a cinephile completely, man, but I do watch a lot of TV, movies. Yeah, it's something I spend a lot of time on.
Have you ever felt kuna kitu mu feel my time like TV inaweza kuonyesha how to get away with stuff? Kuna vitu muonaga niko like, is this actually true? And cuz shit, I can get away with murder. Like kuna moja niliwatch majuzi, I even had to write it down. So kuna show imeanza majuzi inaitwa Elsbeth. Yes.
Inaitwa
Elsbeth. Uh-huh. So Elsbeth is kuna hii series kuna happen kitambo. So I used to watch the original series because there was not too much TV by then. Yeah. It was The Good Wife.
The Good Wife nitambo.
Then The Good Wife after itoke kuja The Good Fight. After then The Good Fight after itoke sasa kumekuja na Elsbeth. Elsbeth was the ka lawyer. What The Good Wife, there was this ka very whatever, what can I call, like some lawyer alikuwa very clumsy, very clumsy. There were two clumsy lawyers. There was one with a kid. And then there was another one who was just clumsy. Alikuwa na kama hivi na handbag anaangusha vitu alafu anaanza ku collect. So now with this one she has been sent kuzali, I think she committed a crime, so ndio I get you out of your crime, I'm send you to investigate like a certain police detective. So kuna hii episode moja hiyo ile they something happened. So this was on a cheza tennis wanaamua ku poison say ama kum slow down. So naikiwa ni nitroglycerin. So apparently nitroglycerin is something you use if you have a heart condition. Yes. But so for people like us letuna heart condition it can be dangerous for us. But sasa it's something like neza kuwekea maybe kwa towel yako wajile tu home tu hivi. So kimaliza kuoga so unajipaka na sasa uko na nitroglycerin
kwa skin.
Yes, kwa skin. Alafu by accident ipate weni msotumia Viagra ati that combination kills you. So that I can imagine them Kenya kilanjua kituka hiyo.
Damn.
Hika mama watoto ama baba watoto amekusetia Viagra. Yukameza. Fana kuambia kuja ni kumasaja na kumasaja na nitroglycerin. Kenya, are you getting arrested? Is Johansson Edward going to be able to detect that you are killed?
You never know. Mina kuangana faith in our nini system. Inaitangoje? FBI yetu itangaje DCI.
Yeah.
At FBI yetu. DCI na kuangana faith na I think wana kuangana the capacity.
Yeah.
Ni maybe that wana prioritizing high level cases. I think if someone is put on the job and they have all the that they need for the job, they can narrow down to that. Maybe not too sure about like narrow down to something like that.
Yeah.
But inawezekana.
Do you know how that's such a sweet death. Yani ni kama ile like a sweet crime. Ni kama ile kuna rapper anaitwa Jiza Genius wa Wu-Tang. Yeye sema ngani stab you with an ice pickle and you watch the evidence melt away. Kitu kama hiyo. So so with that in mind, yes. Like what like mwanjo ule meza tu Viagra. Alafu tuna daddy juzo mbili zikiwa kwa system because ingine unajua the system like in a suck in through skin. Alafu ingine ni through blood stream. Alafu those two are enough to kill you. I found that to be like shit.
Zero evidence. So then kuna pathologist fulani tu atakuwa akisema hapa something is not right.
Yeah.
I need more time with this body.
But Kenya, I feel like Kenya you can get away with a lot of shit.
You can, especially for sure. I think because kuna a lot of corruption and very many cracks in the system. Kama msana get away na murder yenye tunajua msende alimadom say. And it involved like let's say a bullet. Msetoko scot free. Huko Kiambu nasikianga wanapikanga chakula na steel wool.
Sasa
ninakwambia now that Kiambu woman he has about this. Because Viagra ni mzee ata steady, si ndio? So mzee atakuwa amefurahi kule, like, hey, hii ni nini? Alafu amasajiwe. Alafu story yake kuisha. Amededi tu hapo kwa bed.
But it's an instant death.
It's not an instant death.
Most
so it happens,
complications.
But anza dedi kwa bed tu hapo kwa kinini. Afu wakidedi, wanakama unapata, mzee alikuwa na, unajua kiangala tu Viagra system. Alafu wakumkele story, so the infamous story ya that politician. Sitakuwa like, ni Viagra ndio limdedisha.
Because sometimes that siju ni whose death niliona on TV alafu lawyers on the timeline walikuwa nasema I think the police who spoke to the press alikuwa shanza kusema cause of death na wamekuja collect body unajua they're not supposed to officially announce until a postmortem is conducted. Hata kai ni live like umejishoot kwa kichwa And as I said, too, we found a dead body.
Mm. Yeah.
Of course, in a fatal wound to the head. Mm. But if I could report it of it until they're made official, like on a death certificate or like on a pathologist report.
Mm.
Yeah.
Okay. So, kuna kitu shey wote leo kuna like, damn, you should know, this should not be on TV. Because I feel like hiyo, if it's true, it should not be on TV.
Mm.
Yeah, I don't think it should be on TV.
Iliona tweet ya dem flani hapa, msali tweet akasema, you come home to this, are you helping your partner clean it up? So, ilikuanga tu hawa alafu meja damu.
Yeah.
Alafu odem dem flani aka reply akasema I love my man, I'm getting the bleach ASAP. So dem mwingine akamshow bleach doesn't clean blood, sweetie. Nikaila anamshow like wewe nyi mko ndani. But me, okay, nimewatch a lot of things. Breaking Bad ilini bamba juu story ya ku dissolve bodies.
Yeah.
Alafu story ya there's a scene where he dissolve a body in a bathtub.
Yeah.
Ika Kevin.
Oh yeah.
Because apparently the acid doesn't react with plastic.
Too close friends.
But it reacts with the ceramic.
Yeah, ceramic. Yes.
So you at okila new kitu ya ukitaka ku dissolve body lazima utumie a plastic drum. Ukitumia anything else itakoroda. Another thing nili okay this nili pata tu kwa hivyo like Reddit nikiwa huko mausiku mshindo kulala.
Okay.
Wasa ki discuss how to get away with murder.
Mm.
So someone had said if you ever want to dispose a body apparently you dig like 7 feet unaweka unaikava na mchanga, then you dig like 3 feet you put another dead animal like a dog afu unaikava so that if there's any a search team ipateke tu inanuka dead body hapo.
Oh.
When they are not unapata a dog one they stop looking.
Oh, okay.
Yeah. So ukikombine hiyo chemical yako
because Hollywood unishtua
I'm always like really intrigued with a good storyline because I think one of the best series nishayona na sijuka ilikam na season 2 ilikuwa inaitwa The Night of.
Yes, I remember. Yeah. The way that guy, like everything went to hell.
Yani, ushaona evidence yote na point kwako na uko inaweza.
A Pakistani guy.
Yeah, man.
I love the fact that when he went to jail, he actually changed. You know, he actually now became a criminal.
Yeah.
Like the system changes you.
Yeah.
Like you're innocent, but now to survive, you have to become an animal. And
I feel like you go into jail ni eat or be eaten maze. Miss then is a survive jail I mean myself personally.
Yeah, I don't
know. Chama,
bitch. Mwanga watu hiyo nini? Nikienda jail they them how they identify as a bitch.
Mimi na dali hata sidhani hata mlango ni zamaza kufungwa kasi jangu kio.
Haji agaye. Ulichekile. Kuna moja tulibonga yake hapa. Ulicheki clip iko na go round happen up Africa. Ile msana ingia scream alafu by the time yo clip iko ina katika ilikuwa Twitter msame mvua alinamvua nini afu na smack rasa ile ndio hiyo
yani nilicheki mazingira ilikuwa disturbing ilinifanya ni obey the law. Hey, mimi nimekuwa ndani once lakini ilikuwa tu hizi mangori tu za loitering karibu tukutumba tukiwa but hatukupata sababu bali tupiga tu lakini kwa noma. Tulikuwa maboy wanne tulikuwa tumesema kimoja. Kimoja kidandia tunamdandia wote.
Oh, okay. So ulika for how long?
Ilikuwa tu one night. So ngori nilikuwa kampo. Nikuwa napenda sherehe. So ilikuwa tumeenda karaoke na ituko Thika. Nikuwa kampo hapa Jacob. So Thika ilikuwa matri ambao. So tumefika huko mazee alafu tulikuwa na madem flani wameiva wamedungadi mahills na nini. So tukitoka club moja kwenda nyingine zile ngoma tulikuwa naimba karaoke bado wanazimba kwa streets loud.
Yeah.
Ni makaraoke na disturbance. Tuliona tu makaraoke wanne wamekaa mtushu. Wakadandia wa madem. So sisi tukaanza kutoka teke. Tukachiki nyuma madem wamebaki na makaraoke. Kabidi tumerudi mazee. So tukijaribu kunegonego hivi wakatuweka tu sote ndani. Tulitembea distance wakatuseti. So ngori ilikuwa tulikuwa tumesota na wana tweet shatao kila msee tulikuwa si 8. Hey bro, wewe uko na soo mbili, msee mwingine ako na soo. Mwingine hata ako hapo na wewe. Hiyo roho yako hiyo ambayo ilikuwa ya kurudi ndio. Hey, sangori ilikuwa OCS akakamu. So sisi tukadha nitajitatia na ile njarao ya students je. Hey, tukatoa hivi my idea akatuambia enjoying what? My daughter goes there. Nyinyi ndio mnamharibu. Ngia ndani. Tukasetia ndani akasema nataka mpaka tuende hadi kotiko asubuhi. So tukaingia ndani
J-School.
Tukadozadi asubuhi mazee. Eh, ilikuwa noma tulinge hivi kwanza kati tumeperembwa. Mimi na hizi kilo zangu zote nilinuliwa kwa ukuta na
msikaji.
Mfuko kila kitu. Uzuri ilikuwa tumeacha masimu, mambota ama nini. Hapo hivyo. So nilingana ile chwani tu ya unaweza buy mandazi asubuhi ama kitu kama hiyo. Wakati tutoa mavitu kwa mfuko, mafegi, machwani, manini. Afaka relax. So oh. It was such a weird experience. Mm. Tukapigwa head count. Lakini tuliacha kuori. After one hour, unajona relax. Tujua kuna
yeah,
Malunisha.
Yeah. Mm.
Feel at home.
Mm. Feel at home proper. Shapigwa kofi mbili.
Huku muuliza. What's the name of your ndota?
Kirudi jekwa tutafute. Alikuwa mejama. Alikuwa sema vile ndota hake anaanguka mtiani. Sijui ya vijana wa jekwa. Ninafana una vijana wa jekwa ndawa mishikwa.
Mm.
Na umetoka sherehe na umelewa. Mm. Waka onda nyawa.
So nafaa kumambia your ndota is not here. Saizi ningekua na ya
kwa hali. The worst part tulipelekwa kotini ya subuhi mazi.
Mm.
Wakati well, to charge na loitering with the intent of soliciting prostitutes.
Nice.
Nasimu kwa na madame.
Sindio bro. So unaona sasa tulishikwa hiyo night round na kuanga na mapoko wengi.
Mm.
So kutiko tuko tu sisi nao au mama watika au.
Mm. Na madame wenyu walifanya?
Madame pia alikuwa hapo tu.
Yeah.
So unajua pia koti naona tu kama mapoko jua amedunga maskati na manini. Alafu jua ni asubuhi. Nguo za usiku zikangi kwa asubuhi. So mzee kwa hapo unaona judge amedunga suti, prosecutor amedunga suti. Mimi yako tu anachezea tu hapa hivi.
Mm.
Na ma cleavage na nini umempatia hadi sweta aje kelele lakini isaidi
ikabidi
tume one of the prostitutes was there tuambia just plead guilty okay plead not guilty kesi yako yusukumo so plead guilty kula fine enda home
then yeah, solicitor so general
ka plead guilty maze ushaisomea mashtaka na Kiswahili ujue hata uweze elewa mnashtakiwa mnamo tarehe sijui nini nini wakati wa saa mlikuwa mnarandaranda ya kushiriki ukahaba.
Oh, yeah. Hey,
unaambia tu wamse. Eh, busema na English. Imetani kujua jama kamani, una dhani Kenya ni suits. Eh, tulisomewa maze. Wamse akasema, wakwanza akasema guilty, haka achiliwa na 3-5, eh, kila mse tu guilty, 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 guilty.
So afadhali mgeto ile thao thao.
Maze, kama tulijua, lakini atuko nayo.
Yeah.
Najua nile ngori, tukwa tumeambia di ukarao, wacha changedote tuko nao, mwachile mademu. Kumbe mademu wenye walikuwa achiliwe kumbe hao ndio wameenda jela ilikuwa kala vi. Huko kuna mamatres mademu wasumbua nangi.
Oh.
Wanakuza msichana mdogo unafanya nini hapa? Kwa nini uendi shule? Unapewa advice huko kwetu.
Chana mwasi.
Mwasi atakufeleka mahali. Wali shifiti hao.
Kuzingi kwa TZ wangeongeza hiyo line. Hiyo kushiriki ukahaba ili kujiridhisha kimwili. Ulicheki ile nini? Kula clip plan kwa tuna joke juu yake. Ile mse TZ ali dinya nini? Kuku ikadedi. Afu juka kuku kama dedi hapo. So ile time waki nini karawa kibonga juu story. Nasema tumemshika kwa kosa la kumuingilia kuku. Kwa lengo la kujiridhisha kimwili.
Yeah.
Tena Kiswahili tu.
He's looking at the wrong chicks.
Like, yeah. Wow, put it fit that.
Ili kudirijishi mwili.
Yeah.
Lakini tu nisoma hizo mashitaka. Mingo nilikuwa sikia kucheka, man. Juhu, I think after nika jela the whole night. Nilikuwa shindota, nilikuwa naogopa nini. Juhu, after tu tulipigwa makofi, tukakuwa mabesi na ase kanza kuchapa story. Ado alze mkua hapa juhu ya nini na ambia, ase tumeshikuwa tu kuchapa lap. Sema, mini liba laptop. Ata ushu, nojo unanga follow up kutu like. Poa, poa.
So, hizi ma vibare ni hao, sewa kuwapo ndani nilio
piga vibare? Ndani,
oh.
Iyo room ni dark, kuna tu zile manini za huko jizo madirisha ndogo ndogo. Alafu, so mlango ikifunguliwa ndo unaona kila kitu ndani. Juu light inatoka inje. Alafu mlango ikitingwa, ile light inaingia ni uto tunini. So unaona tu mali light inakuangukia ndo unacheki msini.
Ni yale tu.
Oh.
Yeah, ilikuwa mrayaka mbao ama 25 uko ndani. Kuna wenye alikuwa amelala, kuna wenye ana shughuli, kuna wenye tu mlango ikifunguliwa unaona wamesimama.
Waki hope for the best.
Au sasa ndio ushaifungulia mlango umesukumwa ndani lakini umeingia tu 1 foot. Nimesimama hapo kando ya mlango hivi hata vile ligongo ilinigonga hapa. Eh, tulishtuka lakini.
Oh.
Kuna mzee alikam uko hivyo saa 9 akaongea vibaya alipigwa na kila mzee.
Yeah.
Yeah. Alikuwa ameshikwa. Unajua saa 9 kwanza tumelala. So kila mtu anaingia na heshima anaingia polepole ukiwa kwa ndani hadi karao anafungua polepole. Unaingia unatafuta tu place hakuna mzee unakaa chini. Msa I think aliingia kama yangu kia wasi.
Eko nene.
Haka ulizua. Hali ulizua. Umetuletea nini? Hasema, kuna kitu ni mwaletea. Sina kitu. Hafu, haka tulia. Then siwasi wa mirudi kutulia. Hakasema, hata ningekuwa nayo singe wapea.
Oh, shit.
Sama mima li nimejia kila hivyo, niko like, wee. Nikasikia mse mmoja huko kwa kona, amesema, uo jamaa hajaongea poa. E walimvaa. Walimvala oh. Faka msukuma kwa kona. Huko kwa kona ndo kulikuwa na ile bucket wa siu tumianga kujua. Kama wangu show huko maze.
Wow.
Asubuhi maze hakuna msa likuwa na mkaribia likuwa na nuka. unajua mkoja msemba waje kunywa maji.
Yeah, yeah.
Just lick him.
Yeah, najua.
Like, Napoleon.
Hey bro. Inaweza kutoka ka oil mazi, inaweza ka Elianto.
Na mko kushikwa? Ilikuwa when?
Ilikuwa leko na Tuesday.
On a Tuesday, so Wednesday mkafikishwa.
Sasa ndio OCS alikuwa amekasirika akasema, "Hamwezi hata ngoja Friday." Unatoka huko kwenda Tuesday, karaoke, karaoke ni nini?
Oh,
yeah. Ushaiona tu huko. Mimi nilikuwa nishaanza ku make peace yenyewe hapa at Toki. So ngori ilikuwa tu tunaweza kwa cell tu yetu peke yetu. Ama ya ma small offenders just taki kuingia mahali na msia amedunga na kisu. Jumsa na Joanna anything to lose.
Alafu
kuna mwingine huko alitwambia mimi nililetwa hapa kwa sababu nilidunga mtu kisu. Nilikuwa nimeletwa assault. Lakini sasa nasikia mengeua manda kwa sababu amekufa.
Oh.
Mzee anakuja pia tu story hivyo na umeka kando yake. Unaangalia tu hivi saa. Like shit ni 11:30 mpaka 6.
Wow. Mzee anadanas. Time moves slow. Sindio?
Nilikuwa nalala unajipindua unaangalia mbota. 4 minutes ndo zimeenda.
Yeah.
Lakini sasa ile usingizi ilishika fiti. Nifunga tu macho nikaona daylight niko like nice.
Yule ni nijo. Kusi story bila umesema yule msel kwa ameshikwa hivyo ameni remind. Kuna story fulani nilicheki Facebook. Dem fulani leo kumepatiana, I think anaitwa Shiro Waithaka or something. Patiana story ya vile, I think alikuwa ocha, na alikuwa natembea tu. So akitembea, haka notice mtu yuko nyuma haki. Anajua madem ataka gyo story. So vile msa alimfikia, msa haka spark a conversation. So dema, haka ndaka kunyamazisha, but haka sema wacha tu wa msikize. Then eventually the guy told her a story of how mabro wake wawili walikuwa na fight jia an avocado tree. So hii kuna avocado tree ina separate both their properties and both of them were arguing that this avocado tree belongs to me, mwingine anasema it belongs to me. So vile liko sana bro moja kaenda kwa keja akachukua chuma I think. So after kuchukua chuma kaenda ka knock mlango ya bro wake. So kula li knock mlango ya bro wake. See, I think jua anga lazima unok ukiji introduce like nimekuja kumaliza na wewe utaacha ujinga. The brother took a knife. So vlo msa alifungua mlango, wakaanza vita. Ubro moja akaenda pame, chapa huu alimini maraka 21 hivi, kumdunga.
Na kisu?
Yes. So huu boy, alipata a random stranger na mpati yo story. Leo jule mtu anapatia story and there's nothing you can do about it. You go like, what the fuck is going on?
Nani msitu unatembea kwa street?
Unatembea kwa street. Alafu, kumbe kuna police station, alafu sa, niyaka muambia, sasa vilo naona, naingia hapa, nipati ubro wangu moja, nguo liko kwa police station alafu ndio niende ni check mwingine kwa mochari kwa hii side kwa kachana ati yule dema anasema like alikuwa ameshtuka the only thing she could say was sorry unajua ile like what was there to say alafu tu boy alikuwa gajua mavitu cause
kuna imagine your state of mind bro wako ameua bro wako mwingine so kuna burial murder case
avocado tree
unajua hata unaweza enda home ukate kwanza huo mti ama usiwe kula avocado tena
umejam na unasob.
Yeah.
At the same time.
Like people go through it. Like,
yeah. Sasa kuchapia it. Story tu umangalie tu.
Yeah. So msetu wa zipatia na story nilimso wa TZ. Leku kwenye pita nikamua kujeridhisha kimwe.
Lakini manyo stu. Mi bestiality unishtua sana.
Yeah, inakwaga.
Sasa.
Mimi kiki sana.
Kukua so, ingi wapsa. Beast mode.
It's a beast mode.
Kali dedi tu hivyo zoi. Yo ni yo clip fun.
Yeah.
Like ukiona.
Yo kuku inaletwa kotini ka evidence ama.
Yeah, inaletwa kotini. Hapo ndio saka kama DNA. Tukaweza kwa kwa fridge.
Sasa pia inafanywa upasuaji.
Yo anaweza
kubadilisha upasua. I think hiyo zi. Ile kusikata demo le cause umsali dinya kuku ya sister yake. So demo alikuwa hapo akisema ati vile tuliangalia tukaona amebaka kuku. Kolega amebaka.
Hadi kataga yuko.
Yeah. Alikuwa
na. Na kulikuwa na tumaya hapo kando.
Yeah, kuko na mayai. Hiyo ilikuwa kwa at least.
Ama angechinja tu kuku.
Yeah.
Alichinja.
Yeye ni hanja mgani bro kwa namba ka.
Alichinja.
Alishindwa kuichinjia.
Chinjia. Kachinjia.
But hiyo pia imenikumbusha story nani ilikuwa ni jana I think on Tuesday that is Haibalo was charged with murder si ndio after kuwa charged with murder wale wasi bado waka insist that the other 6 have turned into prosecution witnesses. So hii story unaichukuaje? Ndio ulikuwa unajua Haibalo before this?
Siko na mjua like on a personal level. I think kuna mjua tu ile like nimeenda event moja mbili nimemcheki.
Yeah.
Ama like klabu But niko na wasi wengi, like mabesto wangu wanamjua on a very personal level. They're even very heavily involved kwa zima fundraiser, fighting for justice, hizi vitu zote zimekuwa zikihappen. And all of them inasema kati, there's a lot of foul play that went behind the whole situation. So sijui, I don't know what are the facts of the case, but nikistand na mabesto wangu wenye najua they're very level-headed and what they're saying about the things that transpired between Yonaitu Msali Dedi till now, vitu zinakuwa handled in a not so straightforward way. So me, my thoughts are justice prevail, because I know for sure someone lost their life. Six people being involved, seven people not being involved, but having something to do with the occurrences between time ali meet na time ali die. I think the truth is easily inaweza toka tu hapo haraka haraka. I don't know why wanasema sijui the six of them are going to testify against him.
That's what I don't understand.
It's very crazy. And I also don't know how that is, like on a personal level. Like nikikuwa kwa ndani na Maraya na Chaxi alafu ngori toke. Tuko ndani alafu tuseme Chaxi anabaki ndani, mimi na Maraya tuna testify. Unless like nile, like bro ulidu, like
cuz you na understand, I can understand level here. Nita testify sawa, muni release then the day of the testify, me I'll say the truth. Nasema actually threatened, kuna kitu msali do, alafu I'll show the nini, cuz
evidence here.
You can't always ipatia na best yako unajua. Like kuna ile level I don't understand it, like naweza taka kujua mpaka nataka hii case ianze. Ndiyo, but saizi amekuwa detained for another 7 days. So his life is just nining. So hapo, I think the inenda kutest character ya nani kabisa, haitua?
Joe.
Kwa sasa Joe lazima come out wambiwa se umsesi bouncer. Because that's how he's doing.
First, yeah, I think kwanza that's the first conversation. Because after the first hashtag that was trending, kwa balo si bouncer. Because the media limpaint kama bouncer. Alafu na joke, kisha wekile yo tag. I think it has some connotations to it that ineza affect your... Like on the court of public opinion in Zakute Kutu, but when it's a violent already. So already misconstruing facts from the beginning in a paint to a bad picture for the whole case, and it doesn't look nice for him. I'm just hoping justice will prevail.
But it's scary, because I think even before Balo, we talked about it. The fact that we are always one incident away from prison. Like even law-abiding citizens come in our way. Like, you know, sisi ni law abiding motherfuckers. Unajua like ile uko tu you mind your business. Unajipata tu the wrong place, jo. Sasa uko katikati ya tao, ile mti ya siku na mti imeanguka katikati ya tao leo. Hapo whatever. Maybe wa mchukua tu panga ukateka branch kamoja. All of a sudden he was walking around with a dangerous weapon. Unajipata
uko ndani.
Like life can escalate so fast.
Kuna time mother fulani alikuwa anapita na nilikuwa na backpack yangu. So her, whatever, alikuwa merapa around her shoulder during this cold weather. Nikakuwa trapped kwa bag yangu. So I was there like, what if ni anything ilikuwa nimewea, ilikuwa nimevaa, then yende ikwame kwa bag ya mama.
Inafika ni kama ulikuwa umevruta.
Exactly.
Aseme tu mwizi.
Unacho sasa mimi nilikuwa tu calm, hata nilismile. Sasa angeenda mahali alafu alikuwa anatry kuivuta akaona hii kitu iko intertwined kwa zip. So nila alisimama
mkaitwa Mosmos.
Just sikusema anything, you just zipped it.
She was also reasonable. Unajua kusikipata mtu mjinga
inakuwa na alafikiria maybe ni kitu nimeweka kwa bag pia, you know, you never know. Cuz walking the streets, we don't say if you are a law abiding citizen walking the streets, unajua pia unaweza ushaitembea alafu kagungana na mse mkono. Kuna msee pia tukimaliza live hapa like saa 2 usiku, kuna msee alienda kupick phone. Alikuwa he was a trader, ni hawker. So akienda kupick phone, mimi ndio napita nikaigonga ikaamka chini na ni usiku. Ni ile tu. So this circumstances.
Unaweza enda kuchukua kumpatia. Hizo lakini zako.
Hizo ni one step away from death. Hizo si
prison, ni justice.
Hizo ni justice.
Squeeze hata kuna streets. Kuna streets wa I avoid. Vile niliona hizo nini occurrences zimekuwa too much, I'm there like oh shit.
Mi place kata au vile taumu utambianga street. Najuanga naenda pale. Sitaki kuona mtu mbele yangu. hakuna kuswing mikono sana.
Unaanza kutembea
kama uko na bag umeshikilia kila kitu hivi tu. Unatembea kama military officer.
Ama kama white boy. Ndio white boy anaga. Sio ya kutembea na swag.
Taona kwanga paranoid.
Anza kuletea.
Unaona hata ndo maana mimi chukiangaza mavita ndogo ndogo za upuzi. Hata sijui msema amegonga task yako imeanguka chini kwa club. Hata akukuvunja. Unajua hata unaweza sukuma msetu vibaya a trip tu anguke agonge counter kichwa ipasuke. Boom, sasa una serve sijui second degree ama sijui gani.
Kusara history ya hype balo tukiangalia. The worst it should be ni manslaughter. I remember tulikuwa na lawyer fulani to Levi Mnyeri. Alikuwa anasema the same thing. Like wakichapa huyu say the intent was not to murder.
But unaona hata yuko chapa haijakuwa confirmed.
Yeah. Sio nakwambia sasa like even the way they are charging.
Yeah.
Yani they're just ridiculous charging ile like hivyo but sasa kabla hata itoke hapo ifike manslaughter which utapata hata si yeye it's going to be like your life just is messed na sasa you are like a law abiding citizen you do everything right and then shit like this happens
it's one decision too one decision
your nini kesi na health
yeah
hizo ni vitu zenye ziku attack yenye you never know kama
Yeah. Tuka health history anani jo imenishtua jo Michael O'Year.
O'Year, yeah. What happened?
Ulicheki, like he suffered a stroke.
A stroke, damn.
Yeah, jo. Alafu Michael O'Year is ni cousin wa like one of the biggest Ikonini supporters. Tunamitanga Blessed 112. So, Blessed 112, sorry for your loss.
Wala sana, bro.
And Michael O'Year looked like, unajua fit and
healthy.
What? Like a stroke inakuchapaga tuifo.
Yeah, ndokitu ili stroke me, you nishtua jo, I know. I've lost a few family members ama like friends or family because hata nakumbuka like where my dad lives like there's a neighbor of ours who was the healthiest old person you know unajua less not even old let's say alikuwa like 50 something 60 but ule msana anaraukanga anaenda jogging anachezanga golf siji kila every siji thrice a week anaraukanga ame keep fit unaweza tell hata vile udunga nini nini you eat healthy ni ule msana like anakula nyama once in a blue moon maveji and then one day toka gets stroke akidrive I think gari yake ilipatikana on the side of the road
Oh na alikuwa amejiumiza pia vile alinina ama at least ile slow down
unaweza feel like kama saka slow down akaeka tu ndaye haikuwa akwa ame crash akaeka tu gari kando nika ile alikuwa na try to comprehend what's going on but it was too late
oh but nile ilimuua ama
aligo unfortunately man Yeah, but sasa ni sijini mi medicine ni shituanga sana. Hata like zima brain aneurysm nasikanga tu msia amecollapse tu.
I love cuz hiyo tapia inaleta kwa story nyingine. Uli get the vaccine?
Niligat ya.
You know then me kwa paranoid. See, ever since I got that vaccine yani, nimekuwa nikiretrace my shit. Like that retrace vitu zangu. Like nowadays I suffer from back pain. I never had back pain before vaccine. And then kuna siku ya nakumbuka niko na shinda nikifanya hivi nakumbuka like there's a day I just woke up and this side was painful for no reason sikuwa nimelala at in a different way or what and the only thing I kept remembering was like a lot of people say this freaking vaccine has side effects so I don't know it's just one of those where like I'm super paranoid I'm there, like enyea say cuz first of all for me there was no reason we get at that time cuz I was not traveling because you're traveling like you had to get it especially during ya Dubai you had to basically naenda pale but I think I got it because ningotaka ku protect my family which was
I
have regrets that's like one of the few vaccines niko na regrets juu yake wa guys ile was it necessary
mimi tulinakumbuka tuliendea sisi tuliitafuta immediately it was announced I think I got it within a few days AstraZeneca
I think
because I remember like vile announced on TV kwa news akisema 58 year olds and above health workers na public was it what public service people tulienda hosi flani mimi na mabest wangu wawili huko tulizunguka kwanza Limuru tulikuwa naangalia kwa gazeti wameandika ziko kwa hizo hosi so time nilikuwa na stay Limuru road tulizunguka Limuru mpaka hizo mahosi zinatuchekelea tu wanatuambia si hatujaletewa kitu na sasa gavana isha publish kwa gazeti
wameandika
tu iko nini medical center Limuru road wako nayo nafika hapa asema sisi hata the last time tuliona mswa gava hapa tatukumbuki so tukapata huko Makadara sija hata tulienda pa juu huko tukapanga hiyo line alafu tukaambia huo nasa alikuwa anatufukuza unajua anaona tu kutoka kwa line you guys are not 58 na you're not health workers na you're not public service. Kama mnyinyi wasio public
you
service
do not have an underlying condition.
Eh, tukamwambia tuniaje sisi tutawapatia priority lakini sisi tutakaa hapa mpaka waishe wote. Kama bado vaccine iko tuchapwe. Akasema sawa. Tukangoja line kasonga alafu akatumbi ngine hapa ndani.
Oh.
Tukadungo hiyo kwanza. Eh bro, see the next 2 days nilikuwa na skin cancer daddy.
Yeah, yeah.
Mm. Then the second one I think nilikuanga I had to get a corporate job during COVID to survive. Mm. Alafu ilikuwa I think requirement for you to come to the office you need to be vaccinated. So ikabidi ni get your appeal.
Oh, okay. Ya appeal but haiku affect kaya
kwanza. Haiku affect kaya kwanza. Eh, lakini sasa after that nasikia tena kuna sijui extra booster.
Hizo ni story stack. Yeah. Hizo ni story stack. Mimi sasa hizi acha ikae.
But hizo ndizo zinakupeleka kwa baba direct.
Yeah, because Emily
is a boost your chances.
Yeah.
To meet there.
Zinakuboost boost.
Yeah, because kuna hizo ma conspiracy theories that there are a lot of people who are unasikiza my brain unasema aneurysm na nini. Wanasema like those nini zili. Kuna mshale nitumia clip flani ya dini. It was like a 5-minute clip. Vina nasema like healthy people are just dropping dead. Am I young
guys? Like flies to even to pop.
Hizo zinyo nasema stroke ama sujui whatever. Brain.
Kuzi yo kitu ilishtua. When it came, utaini kwa najotu tunaenda.
Will you get COVID nyinyi?
Nafunga ile time nikiwatch. I don't think I ever got it. Although kuna times mufikiria maybe I got it. Kuzi there's a time I was sick. And but I could still smell stuff. I could still taste things. So I don't know if it was that. But I remember up around 2020. Hapo nunga nikuwa isili. Na isili vile kwenye najua. Isili uja design. There's no social distancing in isili.
Nakupata.
So mili kwa najua isit kutend up kukiwa. And it did nothing in isili. Like... So I don't know vile ilikuwa.
Mean till get once mazee. Okay, nyenye niliconfirm cuz hizo zingine kuna zile time tu ulikuwa na homa fulani uko lekacha nikae mtaani.
Yeah.
Unasikia homa gani na kama na headache na sijui nini. But kuna day fulani tumeenda sherehe nyingine kubwa Nairobi. I think ilikuwa ile time ya Soul Fest ya kwanza.
Yeah.
Hiyo ndio time Nairobi yote iliwahi. Alafu tulikuwa waseka 12 tulikuwa pamoja the previous night. Asubuhi msika kaandika kwa group ni aje see? I started feeling weird, I went to the hospital, I've tested positive for COVID. Since I was with you guys, please go get tested.
Yeah.
Eh, unaona hiyo ni 9 asubuhi, tunaanza kupigia na matenje, unasikiaje? Mimi niko sawa, wewe kwaje? Mimi niko poa. And then 11 naona mseta na mwingine, I've just gotten my results positive. 2 p.m. eh, pia mimi niko positive. Eh, mimi phone nikaingia kwa ndai. Kaenda na si. Nikaambia doki mimi nasikia niko poa, but sasa kuna wase tulikuwa nao akaniambia saenda tupange line. Ilikuwa the first time you'll test your COVID, no shit ilikuwa intrusive as fuck. Nika unakuna huku ndani ya kichwa.
Yeah.
And then uzuri yo hosi nilienda, results gonna come to you in like 30, 40 minutes.
Mm.
But after nimemaliza, positive bro.
Oh shit.
Nilifika tu hivi home, nilikuwa kwa ndai, nachike tu email. Tidin! Kwanza imeandikwa in red. Afu kuna instructions.
Isolate. Ilikuwa ngani? Ilikuwa ni isolate ama
quarantine? Isolate for quarantine for 14 days alafu. So mimi nikapigia doki nikamwambia sasa niaje ma meds na nini akaniambia kama una symptoms dunga tu paracetamol.
Yeah.
Ukianza kusikia weird nipigie simu.
Okay.
But ilisha tu.
Lafu
ilikuwa na so much stigma nilikuwa niende ocha hiyo time. Budangu naambia budangu siwezi kama jilikuwa I think Soul Fest ilikuwa like 12th, Chris ilikuwa ngapo to 25th. Naambia budangu mimi nimeambiwa kutoka 13th mpaka 27th siwezi toka kwa hao.
Yeah.
Budangu ananiambia wewe come tu. Come show zi. Then vile nilitest on the 26th kakuwa negative nikaenda ocha.
Oh.
Alafu sasa mimi naanza tu kuambia sasa pole ni siku kama jana nilikuwa na COVID. Ocha mazee ilikuwa na stigma bro. Wasi wako wako like wewe usiseme hiyo kitu huko.
Yo sasa na shtuka.
Cuz I don't think ocha wasali get sana. Kama kuna
Nairobi. Ocha zilikuwa safe kiasi.
Yeah. 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 Ya nini? Royal ni iko nini live. After that you go. Shishi.
Ulipataga?
I think that was it.
Cuz
mimi nikakuonyesha picha ya December like after the live.
Oh,
anyway, shit.
Hey bro, you know take it una kapa niko ko HIV positive.
Nilished you guys.
Hey,
okay.
Nakumbuka kuna time nilikuja kufanya. Kumbuki that time tulifanya weekend update. Alafu kasema cut, this guy is sick.
Yeah, oh. Ilikuwa around your time?
Yeah.
Okay.
Yeah, najua tu that was COVID.
Ilikuwa na kama some level of lethargy, yani ushaichoka na ndio umeamka.
Yeah.
Kwenda tu sit nini bedroom hadi kitchen kukunywa maji usha
Eh, unachekijo unaendaje?
Unabidi upumzike. Yeah.
Okay, okay. Mm. Eh, kuza nini? Alafu nini? Hii stories za floods unazionaje? Like